Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Trans World Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Uyu munsi turakomeza inkuru y'umuhanuzi Dawidi, maze turebe uko Dawidi yasimbuye Sawuli akaba umwami wa Isirayeli. Dukomeje mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 18 ku murongo wa 6. Ibyanditswe bivuga ngo: Nuko mu itabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya, abagore bava mu midugudu ya Isirayeli yose baririmba babyina, baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu banezerewe. Muri iryo singiza abagore barikiranya bati: Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Sawuli abyumvise arakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati: Dawidi bamubazeho inzovu, naho jye bambazeho ibihumbi gusa. Noese ashigaje iki kandi keretse ubwami? Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Ibyanditswe byerekana ukuntu Abisirayeli bakundaga Dawidi cyane, ariko uko Abisirayeli barushagaho gukunda Dawidi niko Sawuli yarushagaho kumwanga. Umutima wa Sawuli wuzuyemo ishyari, bituma yumva yakora ibishoboka byose akica Dawidi. Nuko Dawidi aramuhunga ajya kwihisha Sawuli mu butayu, ajyana n'abagabo b'Abisirayeli 400. Sawuli n'ingabo ze bakurikiye Dawidi n'abantu be mu butayu. Sawuli yakoze ibishoboka byose kugira ngo afate Dawidi amwice, ariko ntiyari kubishobora kuko Uwiteka yari kumwe na Dawidi. Nyamara ntibyabujije Sawuli kubuza amahoro Dawidi. Dawidi n'abantu be bamaze imyaka 8 bihisha umujinya w'umwami Sawuli. Nyamara umujinya n'ishyari Sawuli yari afitiye Dawidi ntibyigeze bituma Dawidi amwanga. Kuki Dawidi atigeze yanga Sawuli kandi yaramuhigaga ngo amwice? Dawidi ntiyanze Sawuli kuko Dawidi yagendanaga n'Imana irasira izuba ababi n'abeza, kuko ibyanditswe muri Yohana wa mbere ibice 4 ku murongo wa 7, wa 8, wa 19 n'uwa 20 bivuga ngo: Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Turayikunda kuko ari yo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Nta mwanya dufite wo gusoma ibyabaye byose hagati ya Sawuli na Dawidi, ariko turifuza kureba ku nkuru imwe yerekana guca bugufi kwa Dawidi n'urukundo yagiraga. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 24, maze twumve icyo ibyanditswe bivuga. Biragira biti: Abantu bamwe basanze Sawuli baramubwira bati Dawidi ari mu butayu bwa Enigedi. Sawuli aherako ajyana ingabo 300,000 zitoranyijwe mu Bisirayeli bose, bajya gushaka Dawidi n'abantu be mu bitare by'igandagarizo ry'amasha. Maze abantu ba Dawidi baramubwira bati: Uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga ati nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenze uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu bati: Uwiteka ndinde kugenzanya umwami wanjye, Uwiteka yimikishije amavuta, ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Uko niko Dawidi yaburishije abantu be ayo magambo, ntiyabakundira ko bahagurukira Sawuli. Nuko Sawuli arahaguruka ava mu buvumo aragenda. Hanyuma Dawidi nawe arahaguruka ava mu buvumo ahamagara Sawuli ati: Nyagasani mwami. Sawuli akebutse Dawidi arunama yubika amaso aramuramya. Dawidi aramubaza ati: Niki gituma wumvira abantu bakubwira ngo Dawidi arashaka kukugirira nabi? Aho ntiwirebeye ko Uwiteka yaragutanze mu maboko yanjye uyu munsi ubwo wari uri mu buvumo? Ndetse hari abambwiye kukwica, ariko ndakubabarira ndavuga nti sindi burambure ukuboko kwanjye kuri databuja, kuko ari Uwiteka yimikishije amavuta. Kandi data, dore n'ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki. ubwo nageshe ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwica. Nuko umenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho, kandi sinagucumuyeho nubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukuraho. Uwiteka aba ari we uducira urubanza twembi, kandi aba ari we wakumpora. Ariko ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Nk'uko umugani w'abakera uvuga ngo ibibi biva mu babi, ariko rero ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Nuko Dawidi amaze kubwira Sawuli ayo magambo, Sawuli aravuga ati: yewe mwana wanjye Dawidi, iryo jwi ni ryawe? Maze Sawuli acura umuboro ugararira, ahera akabwira Dawidi ati: undushije gukiranuka kuko unyituye neza, ariko jye hakwitura inabi. Kandi uyu munsi weruye neza ungirira, kuko utanyishe naho Uwiteka yantanze mu maboko yawe. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka akugororere ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi. Kandi rero nzi yuko utazabura ku mwami, kandi ku bwami bwa Isirayeli buzakomezwa mu koko kwawe. Nyuma y'ibi Sawuli yasubiye mu rugo, ariko ntibyatinze kuko umutima we wongeye kuzura ishyari, maze asubira mu butayu guhiga Dawidi. Sawuli yakoze ibyo mu gihe cy'imyaka 8 abitewe n'ishyari yari afitiye Dawidi. Nyamara buri gihe Imana yakizaga Dawidi ikamukura mu maboko ya Sawuli. Ku iherezo Sawuli yasaruye ibyo yari yarabibye. Umva ibyanditswe mu gice cya 31 uko bivuga. Muri Samweli wa mbere igice cya 31 haravuga ngo: nuko Abafilisitiya barwana n'Abisirayeli, Abisirayeli barabahunga ariko bicirwa ku musozi w'i Giliboa bagwaho. Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Malikishua bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati: kuri inkota yawe uyinsogote, bariya batakebwe bataza kunsogota bakankoza isoni. Ariko umutwaje inkota aranga kuko yatinye cyane, nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho. Kuri uwo munsi Sawuli n'abahungu be batatu barapfuye. Uko niko abakomoka kuri Sawuli barimbutse kuko Imana yari yarabivuze. Mu bice bikurikira ibyanditswe bivuga uko Imana yeguriye Dawidi ubwami bwa Isirayeli. Dawidi yari umwami ukunda gukiranuka, akanga gukiranirwa. Dawidi yakundaga Uwiteka Imana n'umutima we wose. Ijambo ry'Imana n'ubwiza bw'Imana byafataga umwanya wa mbere mu mutima wa Dawidi. Nuko Dawidi atangiye gutegeka Isirayeli, ikintu cya mbere yifuje gukora ni ukuzana ihema ry'ibonaniro n'isanduku y'isezerano i Yerusalemu. Yerusalemu yahindutse umurwa mukuru wa Isirayeli, bituma Dawidi yifuza kuhashyira igicaniro cyoserezwaho ibitambo. Dawidi amaze kuzana ihema ryo gusengeramo i Yerusalemu, ibyanditswe bitubwira uko yifuje kubaka urusengero rwiza rwubahisha izina ry'Uwiteka. Dawidi yashatse kubaka urusengero kugira ngo ashobore kubikamo isanduku y'isezerano, ndetse ahashyire n'igicaniro abanyabyaha bashobora gutambira Imana ibitambo bifuka ibyaha byabo. Ariko Imana ibwira Dawidi ko atari we uzubaka inzu y'Imana, ahubwo ko Imana ubwayo izubakira Dawidi inzu ariyo rubyaro rw'iteka ryose. Umva isezerano Imana yagiranye na Dawidi muri Samweli wa 2:7. Yaramubwiye ngo: kandi iminsi yawe nigera ugasinzirana basogukuruza bawe, nzimika umwana wawe wibyariye akuzungure, kandi nzakomeza ubwami bwe. Nuko uwo ni we uzubakira izina ryanjye inzu, kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose. Nzamubera se na wazambera umwana. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Mbese wumvise isezerano Imana yagiranye n'umwami Dawidi icyo gihe? Ni isezerano rirenze ubwenge bw'umuntu. Imana yasezeranije Dawidi ngo inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Wiki ni gute intebe y'ubwami ya Dawidi yari gukomera iteka ryose? Ibi byari gushoboka gute? Ni gute Dawidi wari umuntu usanzwe yari kugira ubutegetsi buhoraho iteka ryose? Igisubizo ngiki: Imana yasezeranyije Dawidi ko umwe mu bazamukomokaho azashyiraho ubutegetsi bw'iteka ryose. Hari uwagombaga kuvukira mu muryango wa cyami wa Dawidi, agahabwa ubutware bwo gutegeka mu ijuru no mu isi, kandi agategeka iteka ryose. yagombaga kwitwa umwami w'abami, umutware utwara abatware, umwami w'amahoro. Nyuma y'igihe kirekire, Dawidi abayeho na mbere y'imyaka 70 kugira ngo umwami w'abami avuke. Umuhanuzi Yesaya yabihanuye muri aya magambo avuga ngo, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Aya magambo yanditse muri Yesaya 9:5-6. Mbese uzi uwagombaga gushinga ubutegetsi bw'iteka ryose mu muryango wa Dawidi? Mbese uzi uzaca urubanza abakomoka kuri Adamu ku munsi w'urubanza kandi agategeka iteka ryose? N'umucunguzi, umwami wavuye mu ijuru, wavutse ku mukobwa w'isugi kandi agakomoka mu muryango wa Dawidi. Ku byerekeye uwo mwami, ibyanditswe bivuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose. Aya magambo yanditse mu Bafilipi 2:9. Dawidi amaze kumva umugambi w'Imana wo kohereza umucunguzi agaturuka mu muryango we, yarapfukamye maze aramya Imana aravuga ngo, nkanjye ndinde nyagasani Imana, kandi inzu yanjye ni iki? Nkanjye ko undinda ukarinda ungeza. Ariko ibyo kuri wowe ntibikomeye nyagasani Imana. None uvuze no kuby inzu y'umugaragu wawe uko bizamera igihe kirekire kigiye kuza, nabyo bibaye nk'itegeko mu bantu. Nyagasani Imana, nicyo ubereye ukomeye Uwiteka Imana, kuko ntawuhanye nawe, kandi nta yindi Mana iriho keretse wowe, nk'ibyo twumvishije amatwi yacu byose. Muri Samweli 2:28 hagakomeza avuga ngo, none nyagasani Imana, ni wowe Imana, n'amagambo yawe nay'ukuri, kandi usezeranyije umugaragu wawe iryo jambo ryiza. Nuko none emera guha umugisha inzu y'umugaragu wawe, irame imbere yawe iminsi yose, kuko ari wowe ubivuze nyagasani Imana, kandi umugisha utanga ujye uwo umugisha inzu y'umugaragu wawe ihabwa iteka ryose. Uko niko Dawidi yashimiye Uwiteka kubw'isezerano yagiranye nawe ryerekeye umwami wagombaga guturuka mu muryango we. Kubaza ibyanditswe byera, murabizi neza ko Imana yamaze gusohoza igice kimwe cy'iri sezerano, kuko mu butumwa bwiza cyangwa se injili dusoma ko hashize igihe kinini Dawidi abayeho, Imana yohereje marayika ku bashumba bari baragiye imikumbi yabo mu misozi y'i Betelehemu, aho Dawidi yaragiraga umukumbi wa se. Uwo marayika w'Uwiteka abwira abashumba ngo, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Aya magambo yanditse muri Luka 2:11. Nibyo rwose, umwami Imana yasezeranyije wagombaga guturuka mu rubyaro rwa Dawidi yamaze kuvuka. Uyu munsi ari mu ijuru ahategereje umunsi ukomeye kandi w'icyubahiro, ubwo azagaruka gucira isi urubanza rwo gukiranuka. Uwo munsi buri wese azamenya ko isezerano Imana yagiranye na Dawidi ko izamuha ubwami bw'iteka ryose ari isezerano ry'ukuri. Icyo gihe abantu bazavuga ngo, ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Ayo magambo yanditse mu byahishuwe 11:15. Reka dusoreze hano rero, kandi ndagushimira ko wanteze amatwi. Ubutaha Imana nibishaka, tuzakomeza kuganira ku nkuru y'umwami Dawidi, maze twumve ibyabayeho bishobora kubabaza amatwi yawe. Imana iguhe umugisha. Tugusezeyeho n'uyu murongo mu byanditswe mu Baroma 11:33-36, havuga ngo, mbega uburyo ubutunzi n'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero, akaba ari nawe tubikesha icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0712-12-79-018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0712-12-79-018.